Namhlanje sizongena kwenye ingxenye engiyikhonzile yeTestament elisha ngoba ijika elenze umehluko empilweni zethu emva kokuba sihambe ngomgudu wesono qede sajikela empilweni yethu entsha ekhululekile esoneni. Kuyisimanga sesikhulu leso nembala. Angithathe ithuba ngikube ngeleqala ngikwamukele futhi engosini fresh ngengusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Mina nawe siyazi ukuthi sono sicikela phansi impilo yethu. Kuhlala njalo kunemphumelelo obuhlungu uma senzo wrong. Ngakho uNkulunkulu wasibiza kuleyo mpilo endala yesono. Ngamandla lokho uKristu asenzela khona esiphambanweni ukusikhulula kulobo buhlungu. Nokho amaKristu amaningi awakaza lokothe ayimumathe ayibambe lenkululeko ngoba engazi ukuthi kwenzekani kulamandla uma ethululwa, uma eqhubeka eqolana ngeenhliziyo zawo amehlo athe njo ekulandeleni uJesu Kristu. KwabaseRoma 6 verse 3 no 4 kumbe anazi ukuthi sonke sabhabhathiselwa kuKristu Jesu, sabhabhathiselwa kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhabhathiselwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Akuboni lokho? Ngesikhathi usindiswa, ngesikhathi wabhabhathiswa kuKristu, ubuwena obuyisona esidala kwaba sekuwukufa kwakho njalo. Ngani? Ngasiphetho sini? Ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngiyakuthanda lokho. UJesu wavuka ukuze anginike impilo entsha ceke. Ukuze sihambe kuphi? Ekuphileni okusha. Sihlobo sami, uyayifuna leyo mpilo entsha? Uyafuna ukukhululeka emphumeleni ehlasimulisayo yesono empilweni yakho? Uma kunjalo, vumela umoya ongcwele namhlanje khona la futhi manje ukuba abhalele izwi enhlizweni yakho, ngoba ngokwenze njalo uzovesela uNkulunkulu kanye owavusa uJesu ekufeni akudonsele ebudlelwaneni naye obunothile obuhle. Izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh insuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Ngenjalo ngena kwi-Facebook page yethu ethi Izwi Elifresh.